Uganibuni ni chumle Unitekela hasi Uganibuni ni chumili Unidishpesara Ndakutani sakangwe Uganibuni ni chova Zimpetu ni makantreni Ningibela shichumba Minashi kwemba shini nikanga kuhiva Chite mwana ngauta hanya hinyu kuwa wino Nashikota kushaisaba nina vamino Nishaisasa tiwa mino Niti yakela munti wa mino
Agaya kamino, they call me boss
Precisa haini kutikwiri salama ruwe Nakuli gaya gawe na vasere gausiva Ushawati nyamo busa na jichiri Nakuli gaya gawe na vajabi lock Nitafela, nitafela mwino Nitafela mwino Awa vaziti ngomondu vapeta nile chela Katanga nitafela wenu Nemi vokumela manavala mwino
Operatore, mana me na fai Pedereiro, mana me
Alane
Piscateiro, mana
me na fai
Coma, coma, mana mama
Precisa raine kutikwiri salama ruwe Nakuli gaya gawe na vasere gausiva Ushawati nyamo busa na jichiri Nakuli gaya gawe na vajabi lock
Nitafela
Nitafela mwino
Nitafela
Nitafela mwino Savannah, I'm in love.